Steve.
Ora! Quanto mo dekare ki mapo? Kishima. Abotaji satoroshi Mr. Iponi. Nikiwa na producer SK. Sadisi. Nikiwa!
Hans Talent.
Chant your supplier. Your supplier.
Yaunda. Let's go, boy. Wami shani. What the shani? Wami shani. What the shani? What the shani? Nigga, pita tonga. You might just go money, but you know when I need to get you. Twaza shini nikipita songa ima jitoma nipadi na wana nitajiti. Hipo dili 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 kafiri. Hipo dili 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 ni wajasiri. Hipo dili 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 kafiri. Hipo dili 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 ni watadiri. Tugu piga bomba dili dili. Takula tapaka ukatili dili. Hipo dili 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 kafiri. Hipo dili 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 ni watadiri. Tone pari na ukatili. Tell Catherine, utakuja magetoni utapata kuolewa nikiwa na pujuza. Yes, ki nakupa sana mwanangu mwenyewe. Wewe hapo mwanangu Shairo Shebo, wanafuku wamekuwa kibao, wanafuku wamekuwa kibao, wamekuwa kibao. Piga simu ipe dili basi nipate mafua. So mwanangu unaleta mbuli kibao. Piga simu ipe deriva sini pate mafao. Mafao. So mwanangu unapiga simu mbuli kibao. Kibao. Wale wanoko nisha wakata. Nisha wakata. Nisha wakata. Na wasinya sinya weka mamka. Weka mamka. Weka mamka. Tune pwale kitu bashaba. Kitu bashaba. Kitu bashaba. Shaba do ya shaba. Kitu bashaba. Kitu bashaba. Kitu bashaba. Shaba do ya shaba.
Batu ja bless no one crush. Has talents. Look choke. One love. Respects.
Chunky supplier. Supplier.